one year when I am. I can't even want to go to Nigeria. I come on a Nigeria bottle. Obodo niile bọtọ wee gụọ n'akwụkwọ Vanguard 12 October 2005 wee gute bus Nigeria Airlines Nneke. Chukwu nyere m aka ya Nigeria bọtọ wororom wororom. Chukwu nyere m aka ya Nigeria bọtọ. Ekekere ụwa m onye njem ọnụ m igbe na-eche ndụ m ọdụmebe ojuda nụrụ olu m ala abaka m n'ugbu a na-achọ ịgbagokwu were anya gị ileenu enyi mba siti m ndị Chukwu gọziri agọzi n'aka ọrụ niile n'ọnwa aka niile aba abụọ eruru m ndị na-ere ọkịrịka na ahịa ọhụrụ ọkịrịka batakwa gọzọ ọgọla kọntra aba abụọ tụọye kpororo kpororo. Nothing is moving. And when a man dey with that money, that means he's naked. Allah were endiamam. Unu le yari anyaye. Onwe gi ye na agazi. Obodo derele ji. Obodo adị gị ma ọ gịnị ka ọ sụrụ ya o were ebe ọtọ ya kpororo kpororo. Ọkwa ego dị bizinesi aga.
Chukwu dube me, Chukwu chebe me, na ndị chebe nụ me, na ndị dị ama ọtọ ya kpororo kpororo.
Eko kansi ndị ọma m, welcome to Lagos na before. When you reach for Lamba market, nothing they move. Every day late, government go come. They disturb many people, cassette dealers, electron dealers. Why you not able shoot them? Lagos water, I go talk them. Alụmụanya ndị mụrụ m oruola n'omume aba abụọ kpororo. Ebe chụrụ nwa agbọghọ nọ na Abacha na Market Road ga chụrụ ya ebe ọ na-eke isi ebe ọ na-ebe mvọ. Ị chọrọ ka ọ gawa ahịa rọd? Ị chọrọ ka ọ bido ahịa rọd? Kedu ihe ị na-akụtu? Ọ bụ Bacha bụ mkpa anyị aba agba ọtọ ya kpororo kpororo. Ị ga n'ụzọ niile mmebi Naịjirịa leyi ndị ọma ndị emolụm ihe anyị ji tinye unu n'ọchịchị unu cheta nwa ogbenye ọkpa m bịara aka ya. Akwụrụ m na laịnị anwụchara m mmiri mara m ebe m na-ego otukwanụ. Meziere anyị ụzọ leyi ga-enyetụnụ na nkụ ga-enyetụ anyị mmiri unu riwe ogbogo ọdọ aba agba ọtọ ya kpororo kpororo. Osisi ruole mwo ndị na-achị Naịjirịa unu letụnanya East and West North. up, dance up, Nigeria, what way?
Wororum, wororum.
Eto, one for here. Damjunu wanem, anaboka da nanyoma. Echa daram wanem woke, anaboka da nanyoma. Onya feze ni muoke, onera kwale, onwele puti. Manam jaya, jaya mere anelo. Yere chaya nile, gaburo kalalei. Every jo potara, aputa nesuku. Ngeke jide, aputa boyini. Ngeke jide, aga pota kotro. Ngeke jide, oro no piwe kalei. Ngeke jide, ngeka imere gini. Ndokara unutiwe, ongulo nyelpora.
If in a muku, on your mantle, monument, you have an opane, on a no lane, on a no lane, on a no lane,
that's a quiet,
that you have on toy,
Sabukana,
you don't want.
Sunile na ba, ukambola potara roja, ukambola potara roja. Awana ya kubwa, agini chinke tangu, unu mune mi abawa tae. Nigeria, hani la tono la tu minister, ebo boli kara minister lechula, eji konye kwezinu, eba ya gagaga, eba ya gagaga, wena bula tono kya, abakata baba, Nigeria bota,
wororo wororo.
Ebi mechiri ngwaya, ebi mechiri ngwaya. Potential, which are all kind of making the funnel. Of what don't you know, dear boy? A quarter on a hammer. I did on your pretty lamma. I did on your pepper pepper. But we don't put it funny, dear boy. I am watching a potty. I am going on. About my time, Nigeria, but why? Chukunya, Nigeria, but why? Many years, na university. Ha go chaya o, potano na Nigeria. Power did it, a whole graduate. Ya buru kelina, na restaurant le Nigeria botwae. How we feel one man?
Yes.
Chukunye na nyaka e Nigeria botwae. Chukunye na makawe.
Nigeria botwae.
Yes, empa wane me.